Omvera Mulibanji. Inenda kundakwambiri kuti lero mwachinanso waire sino komanso tili modzi mprogramu ino yati santhule Bible nthawi mtengo patali pomwe timamva mamulungu akusanthulidwa kwoti kuti lero tinali ku Yoshua chapter 20 tikhale osati tinali tikhale mu Yoshua chapter 21 tiambire verse 1 paja mprogramu yapita ija tinali mu chapter 20 tinamaliza ndithu chapter chimene ndi chapter 20 cha Yoshua. Lero nkhani yaikulu ndi mizinda ingapo ya Alevi komanso mitundu yosiyana-siyana ya ku Yorodano. Timve zambiri kuchoka kwa mbale Osman Chilola Manda ndipo nayo.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Ino ndi nthawi inonso ya mtongo wapatali pamene Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi pa ulendo wa tsiku la lero. Koma mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 19 kuyambira verse 1 ndipo tidalowanso mu chapter 20 kulekeza verse 9. Mene tidapitiliza kunika ndi kutsiriza za kudula malire ya ana a Israeli ndi kuona midzi yopulumukiramo. Ndipo lero pa Yoswa 21 verse 1 ndipo tikalowanso mu chapter 22 kulekezera verse 34 tipitiliza kuona midzi ya Alevi ndi midzi iwiri ndi hafu kuti ikhala kumawa kwa mtsinje wa Yorodani. Yoswa 21 komanso tuona midzi ya Alevi. Fuko la Levi silinapatsidwa malowa awo monga mafuko enawa. Malo mwake anangopatsidwa midzi pakati pa mafuko ena. Monga mudziwa kuti Alevi ndiwo fuko la asembe. Iwowa anamwazikana ndi cholinga chakuti azitha kutumikira pakati pa mafuko ena mosavutikira. Tiye ndiyambe kuwerenga verse 1. Pamene akulu a nyumba za atate a Levi anayandikira kwa Eliazara wansembe ndi kwa Yoswa mwana wa Nuni ndi kwa akulu a nyumba za atate a mafuko ana a Israeli nanena nawo ku Silo dziko la Kanani ndi kuti Yehova analamulira mwa dzanja la Mose kuti atipatse midzi yokhala mwa ife ndi mabusa a zoweta zathu. Mizinda inali kumangidwa kumene. Ndipo Alevi anapatsidwa mwawi wokhala ndi midzi yawo makuma anayi kunena kuti 40 kuti iwo azikhalamo. Kuchokera kudera la fuko la Dani kumpoto pakati pa Beeriseba kumwera. Ndipo ana a Israeli anapatsa Alevi kutapa pa cholowa chawo monga malamulo la Yehova midzi ndi mabusa wawo. Ndipo pamene maere anatulukira mabanja ya Akohati, ndipo molota maere ana Aroni wansembe, ndiwo Alevi analandira motapa pa fuko la Yuda, ndipo fuko la Simeoni, ndipo fuko la Benjamini, midzi 13. Pano tikuona ana Israeli kuti ali mdziko la Kanani lomwe Yehova analonjeza kwa makolo awo. Koma sanalitenge lonse ayi. Ndipo akukhala kumbali imodzi ya dziko limene Mulungu anawalonjeza. Tere ngati anali kufuna kuonjezera malo okhalapo, amayenera kulanda monga momwe anawalamulira Mulungu kuti paliponse pamene iwo adzapondapo phazi lawo adzatenga. Ndipo pakali pano adani wawo onse awathamangitsa. Ndipo ndi dziko lomwe ndi labwino kotero kuti akhoza kukhala pena paliponse mdzikolo mwampumulo. Pano tikunena za mpumulo, umene ana Israeli aupeza tsopano chifukwa akhala akuyenda nthawi yayitali, akhala akumenya nkhondo, ndiye tsopano palibe wina akuwavutitsa. Tele mpumulowu ndi wakanthawi kakang'ono, umene umalozera ku mpumulo wa muyaya, umene Akhristu ndi mpingo wa Yesu akuuyembekezera. Okondedwa anzanga pa ulendo. Mpumulo, kapena kuti mtendere, ndi umene ife tonse lero tikufuna. Tsono mpumulo umene tinena ndi mpumulo umene umadza chifukwa chopulumutsidwa. Ndiye kunena moona mtima tikukhala masiku ovuta kotero kuti chinthu chimodzi chomwe Khristu amafuna lero ndi mpumulo umene Mulungu anakoza kale. Ndiye pamene tidzalowa mbuku la oweluza ndi imene tidzapeza kuti Israeli sanathamangitsa adani wawo onse kotheratu. Izi zinachitika chifukwa chonse kukhulupirira kwawo. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti, Yoswa sanathe kuwapatsa mpumulo umene umafunika pachifukwa chakuti ana a Israeli analephera kukhulupirira Mulungu ndi kukhala ndi mphamvu yake. Tsono taonani kuti wolemba buku la Aheberi chapter 4 verse like 9 mpaka 11 akunena mawu akuti, momwemo utsalira mpumulo wa sabata wa kwa anthu a Mulungu, pakuti iye amene adalowa mu mpumulo wake adapumulanso mwini wake ku ntchito zake monganso Mulungu ku zake za iye. Chifukwa chake tichite changu chakulowa mu mpumulowo kuti wina angagwe mchitsanzo chomwe chakusamvera. Tsono mwina nkumafunsa kuti, kodi ife tingalowe bwanji mu mpumulowo? Anzanga, njira yake ndi imodzi basi. Iyi ndiyo njira yokhulupirira Yesu basi, kuti ndiye amene anafa chifukwa chofuna kutigulira ife mtendere umene uli mpumulo tikuone nawo. Okondedwa, kodi inu muli nawo mpumulo umenewu? Ndiye taonani, ngakhale kuti Yesu anakanidwa ngati mfumu, koma iye anawapatsa mwayi wakudza kwa iye mmodzimodzi. Ndipo kuitana uku kukanali chikhalire mpaka na pano, kumene kukufikira ngakhale kwa inu ndi ine lero. Tamvani mawu apa Mateyu 11 verse 28 amene akunena kuti, idzani kuno kwa ine nosenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Tsono mu mpumulo umene akuone nawo ndi mpumulo umene umadza pamene munthu abwera kwa Yesu mwanjira ya kulapa machimwa. Ndiye tikabwelera ku nkhani yathu ya pa Yoswa 21, tipeze kuti ana a Israeli analowa mu mpumulo umenewu koma moyembekezera, kutanthauza kuti iwo analandira mpumulo wosakhalitsa umene Mulungu anawapatsa. Ndipo ndifuna mukhale ndi chithunzi chomwe ana a Israeli anali nacho. Taonani wowa angobwera kumene pakali pano, ndipo akukhazikika mdziko lawo atatha kuyenda mtunda wautali, komanso atalimbana ndadani awo kwa nthawi yayitali ndipo awagonjetsa. Tere ine ndikutha kuona chimwemwe komanso chisangalalo chomwe chili ndi ana a Israeli makamaka tsopano pamene ayamba kudya zipatso za mdziko lawolawo. Tsono pofuna kuumba mkota nkhani yonseyu, ndifuna mundilole ndinene kuti Mulungu adapereka dziko la Kanani kwa mbewu ya Abraham, ndipo pano wakwanilitsa kale lonjezo limeneli pamodzi ndi malonjezo aweno onse. Ndiye ngakhale panali kusakhulupirika kwa ana a Israeli, koma pano zovuta zonse zagonjetsedwa. Tsono mwachithunzi chomwe tachionachi tikuphunzira kuti lonjezo la Kanani wam'mwamba linali losasintha, kapena tinene kuti likanali chikhalire kwa Israeli wa Mulungu, popeza ndilo lonjezo la iye amene sanganame. Haleluya. Tiyeni tsopa antulowe mu chapter 22 pamene tiona za mafuko awiri ndi hafu. Pandime ino ndifuna tiyambe kukumbutsani kuti mafuko awiri ndi hafu aja sadatenge nawo dziko limene anzawo anatenga kutsidya kumadzulo kwa mtsinje wa Yorodano. Iwowa paja adapempha Mose kuti akhale kutsidya kumawa kwa mtsinje wa Yorodano. Ndiye chimene chidachitika ndi chakuti mafuko awiri awa adayenera kutumiza asilikali wawo kukathandiza kumenya nkhondo abale wawo kutsidya lija kuti iwowo akhoze kutenga dera lawo ndi kukhazikika momwemo. Tere ichi ndi chimene adachitadi kotera kuti atatha nkhondo, iwo anali womasuka tsopano kubwerera ku dera lawo limene anasankha kukhala. Tiye ndiyambe kuwerenga verse 1 mpaka 3. Pamenepo Yoswa anayitana Arubeni ndi Agadi ndi fuko la Manase logawanika pakati, nanena nawo, mwasunga inu zonsezo anakulamulirani Mose mtumiki wa Yehova, mwaveranso mawu anga mu zonse ndinakulamulirani inu. Simunasiya abale wanu masiku awa ambiri mpaka na lero lino, koma mwasunga chisungile lamulo la Yehova Mulungu wanu. Tsopano mafuko ya Efraim, Gadi ndi Manase amene analandira chilolezo kuchokera kwa Mose kuti akhale kumakwa mtsinje wa Yorodano, monga mwa mawu aja alipa numere 32 verse 1 pana 34. Pano akwanilisa pangano. Ndipo tsopano akwauza kuti aliwo masuka kuti akhoza kubwerera ku malo awo ku ntsinja kulija la kummawa kwa ntsinja wa Yorodano. Ndipo nkhani imene tangoverengayi tikuona kuti Yoswa akuwayamikira anthu awa chifukwa chakuti akwanilitsa kuthandiza abale wawo okwanidwa anzanga pa ulendo. Ndikofunikadi kuthandizana chifukwa ndi njira imodzi yokhayo yomwe ife tikhoza kuonetsa chikondi chathu. Tamvani mawu Ambuye Yesu pa Yohane 13 verse 34 ndi 35 amene akunena kuti, ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda inu kuti inunso mukondane wina ndi nzake. Mwa ichi adzazindikira wonse kuti muli akuphunzira wanga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. Ndiye pano Yoswa akupereka chenjezo kwa mafuko amene akupita ku malo awo. Verse 5. Koma samalirani bwino kuti muchite chilangizo ndi chilamulo zimene Mose mtumiki wa Yehova anakulamulirani, kukonda Yehova Mulungu wanu ndi kuyenda njira zake zonse ndi kusunga malamulo wake ndi kumumilira iye ndi kumtumikira iye ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Yoswa akuauza kuti pamene akupita kukhala kumalo wawo amene Mose anawapatsa, iwo sanayenera kuyewala kuvera Mulungu wawo, komanso anayenera kutsatira ndi kusunga chilamulo chonse cha Mose. Popeza ngati munthu aliyense wokhala ndi lamulo akhala nalo lamulo chabe osachita, ndiye kuti lamulolo likhala lopanda ntchito. Verse 6. Momwemo Yoswa anawadalitsa nawawuza amuke, ndipo anamuka ku mahema wawo. Pano tiyeni tiyambe ndi mawu akuti, pamene Yoswa anawaitana mafuko awiri ndi hafu kwa nthawi yoyamba, china ali chiyambi chakuyamba nkhondo kuti atenge dziko la malonjezano. Koma pano pamene akuwauza kuti abwerere kwawo, ichi ndicho chizindikiro chakuti nkhondo tsopano yatha. Ndiye chimene chikuchitika pano ndi chakuti mafuko awa amene adayambira kupatsidwa malo lero ndi amene akhala otsirizira kukhala pa malo awo. Popeza anzawo amene anatsirizira kulandira ndi amene anayamba kukhazikika pa malo awo. Koma chinthu chachikulu ndi chakuti Yoswa akuwadalitsa anthu amenewa pamene akubwerera kwawo. Ichi chikutsimikiza mawu akuti iye amene apita ku uzimba sabwera kochabe ayi. Apa tikunena kuti iyi ndiyo nthawi yomwe mafuko awa akubwerera ku malo awo ndi chuma chambiri chimene agawana kuchokera ku nkhondo imene akayimenya ndi kupambana. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikupeza phunzo lalikulu lakuti iwo amene apambana nkhondo ya mdierekezi amalandira mdalitso waukulu. Haleluya. Verse 10. Ndipo pamene anafikira mbali ya ku Yorodano ndilo la mdziko la Kanaani, ana a Rubeni ndi ana a Gadi ndi fuko la Manase logawika pakati anamanga ku Yorodano guwa la nsembe lalikulu maonekedwe ake. Mundime ino tikuona kuti pamene mafuko awiri ndi hafu aja anabwerera ku dera lawo, anaganiza zomanga guwa la nsembe lalikulu kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Angakhale kuti anthu ena amati guwa limeneli analimanga kumadzulo kwa mtsinje umene wa Yorodano. Ichi ndicho chizindikiro chakuti awa sanali alendo ayi, koma anali ana a Israeli ndithu, ngakhale kuti anali kukhala kummawa kwa mtsinje uja wa Yorodano. Apa panali cholinga chakuti iwo aonetse kuti anali kupembedza mulungu mmodzi wa Israeli, monga mwa mawu apa 1 Akorinto 10 verse 18 amina akunena kuti, tapenyani Israeli monga mwathupi, kodi iwo akudya sembezo alibe chiyanjano ndi gwala nsembe? ndiye mau awa ndi amene akutsimikiza kuti gola ili silinali chizindikiro choonetsa kuti anamenyana nkhondo ayi koma kuonetsa chiyanjano mu mpingo wa Mulungu. Verse 12. Pamene ana Isaiah anamva ichi, anasonkhana ku Silo kuti awakwelere kuathira nkhondo. Utero msonkhano wonse wa Yehova chola kwa ichi nchiani mwalakwira nacho Mulungu wa Israeli. Ndikuntembenukira Yehova lero lino kusantsa ranso popeza munadzimangira guwa la nsembe kupikisana ndi Yehova lero lino. Kodi mphulupulu kupeoli itichepera imene sitinadziyeretsera mpaka lero lino ungakhale mlili unadzera msonkhano wa Yehova. Pamene mafuko awiri ndi hafu anamanga guwa, mafuko ena waja anaganiza kuti guwa limeneli ndi la nsembe, kutanthauza kuti mafuko amenewa aziperekerapo nsembe pa iwo wokha, imene ili njira yogawa mtundu wa Israeli. Maganizo awo anabwera chifukwa chakuona kuti Mulungu anali atakhazikitsa kale Silo kuti ndiwo malo amodzi achipembedzo. Ndipo kukhazikitsa malo ena kunali kugalukira Mulungu ameneyo. Kotero kuti guwa ili amaliona kuti ndilopelekerapo nsembe za milungu ina. Ichi ndi chimene Mulungu sakadakondwa nacho ayi. Ndipo kukadakhala kubweretsa tsoka ku mtundu wonse wa Israeli. Pankhani iyi mafuko awa anali kukumbukira nthawi ya Balaamu amene anapangitsa kuti Israeli agwe mu uchimo. Tsono taonani kuti Balaamu anapangitsa ana a Israeli kuti akwatire ana a Moabu, imene inali njira ya chigololo. Ndiye mukumbukiranso kuti Mulungu anakwiya kwambiri ndi ana a Israeli, kotero kuti anawalanga koopsa ndithu. Tere ichi ndi chifukwa chake mafuko awa akumadzulo kwa mtsinje wa Yorodani akonzekanso kuthira nkhondo abale awo atsidyalija. Ndiye ana a Israeli ngakhale kuti anali kupumula atayenda mtunda wa utali, komanso anali atatsiriza kulanda dziko lawo, koma pano chifukwa cha chikondi pa chipembedzo chawo akonzeka tsopano kulowa mu nkhondo iyi ya pachiwenewene. Anzanga, pano pali phunzo lalikulu kwa inu ndi ine lero kuti sibwino kumaonelela chimo kuti likule ayi. Pafunika kuthana nalo likanali laling'ono. Kapena tikunena kuti sibwino kulekelera chimo mpaka limele mizo ayi. Tsono pano mafuko awiri ndi hafu aja akupereka yankho kudandaulo la mafuko ena aja. Verse 21. Pamenepo ana a Rubeni ndi ana a Gadi ndi fuko la Manase logawika pakati anayankha na anena ndi akulu amabanja a Israeli. Yehova chauta Mulungu, iye adziwa ndi Israeli adzadziwa ngati mopikisana ngati molakwira Yehova. Tadzimangira guwa la nsembe kubwerera kutsara Yehova. Musatipulumutsa lero lino kapena ngati kufukizapo nsembe yopsereza kapena nsembe ya ufa kapena kuperekapo nsembe zoyamika, achifuse Yehova mwini wake. Ndiye mwankhani yonse tikutolapo fundo yakuti mafuko awiriwa ndi fuko la hafu la Manase akuyankha kuti iwo anamanga guwa osati kuti panali cholinga choperekerapo sembe ayi. Chimenechi chikanasonyeza kugalukira mafuko ena aja. Taonani akunenetsa kuti guwa ili linamangidwa ngati chikumbutso chabe chakuti iwo ndi wana wa Israeli. Ndiye akutsindika kuti ngakhale guwa ili ndilalikulu koma sanalipange ndi cholinga choperekerapo nsembe ayi. Tele mafuko awa akunenetsa ndithu kuti alibe cholinga china choyipa. Ndipo ngati pangakhale kubisalira choyipa akuvomera kuti Mulungu ndiye amene awaweruze monga mwa mawu apa Deuteronomy 18 verse lake la 19 pamene akunena kuti ndipo kudzakhala kuti munthu osamvera mawu anga amene amanena mdzina langa ndidzamfusa. Verse 24. Ndipo ngati ife sitinachita ichi chifukwa chakuopa mlandu ndi kuti masiku akudzawo ana anu akadzanena ndi ana athu ndi kuti muli chiyani inu kwa Yehova Mulungu wa Israeli. Tsono malinga ndi mmene mafuko awiri ndi hafu afotokozera. Zikusonyeza kuti anali kunena zoona. Ndiye mafuko anzawo aja akhulupirira tsopano malinga ndi mawu amene afotokozawo. Pano tikuphunzira kuti choona chimamasulati. Monga timawerenga mawu a Mulungu pa Yohane 8 verse 32 amene akuti, ndipo mudzazindikira choonadi, ndipo choonadi chidzakumasulani. Haleluya. Anzanga, kodi inu mumadziwa choonadi? Taonani kuti choonadi ndiye Yesu. Tere inu mukamudziwa Yesu, ndiye kuti mwachidziwa choonadi, ndipo mudzakhala mfulu. Verse 21. Ndipo Pinihasi mwana wa Eliezere wansembe, ana anena ndi ana a Rubeni, ndi ana a Gadi, ndi ana a Manase. Lero lino tidziwa kuti Yehova ali pakati pa ife. Pakuti simunalakwira nacho Yehova, tsopano mwalanditsa ana a Israeli mʼdzanja la Yehova. Pano tikuona kuti mafuko ya ana a Israeli ena aja, tsopano azindikira kuti anachita zinthu mofulumira kutenga zida za nkhondo chifukwa cha abale wawo aja. Izi zikukumbutsa mmene ena a ife timachitira ndi zinthu zomwe sitinazimvetse bwino. Ndipo timanena kuti tikuchita chifuniro cha Mulungu pamene sizili chonchai. Tere pano pali phunziro lakuti inu ndi ine tikhale ndi mtima wodekha komanso mtima wovetsetsa ndi kuchita chinthu chokhacho chimene pali umboni wokwanira. 34. Ndipo ana a Rubeni ndi ana a Gadi anali chaguwa la nsembelo. Ndilo mboni pakati pa ife kuti Yehova ndiye Mulungu. Tsono pamene tiona kumangidwa kwa guwa ili, tikhoza kuona ndi kuti panali cholinga chabwino ndithu, monga anthu ambiri akunenera. Koma ndifuna kuti tilondole mawu apa Deuteronomy chapter 12 verse 27, amene akunena kuti, ndipo muleke sembe zanu zopsereza, nyama zawo ndi mwazi wawo pa guwa la sembe la Yehova Mulungu wanu. Ndipo athire mwazi wa sembe zanu zophera pa guwa la sembe la Yehova Mulungu wanu, koma nyama yake muidye. Ndiye mwa mawu awa ndifuna tioneso mawu apa Exodus 34 verse 13 amene akuti, koma mupasule maguwa a sembe awo ndi kuphwanya zoyimiritsa zawo ndi kulikha zifanizo zawo. Anzanga, taonani mawu awa ndi amene akuletsa kukhala ndi guwa lina lapadera, popeza guwa lovomerezeka lachikumbutso Yehova adalamula kuti limangidwe ndi miyala 12. Tsono guwa lomwe amakhetserapo mwazi ndi limene limabweretsa chiyanjano pakati pa anthu okhulupirira, monga mwa mawu amene adanena Yesu pa Yohane 17 verse 20 ndi 21. Pamene adati, koma sindipempherera iwo wokha, komanso iwo akukhulupirira ine chifukwa cha mawu awo, kuti onse akhale amodzi monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu, kuti iwonso akakhale mwa ife, kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa nkhani ili pano ndi yakuti, guwa lililonse limene palibe kukhetsedwa mwazi ndi guwa lopatukana ndi guwa lachiyanjano mwa Yesu Khristu. Tere ndi chifukwa chake, masiku ano pali chipembedzo chachikhristu ndithu, koma sichikuvomereza kuti Yesu anakhetsa mwazi wake kutiyanjanitsa ife kwa Atate. Azanga, pamene tikumaliza ndifuna kunenetsa kuti Yesu amene sana khetse mwazi wake, si Yesu amene akhoza kukuyanjanitsani inu kwa Mulungu wanu. Ayi, ichi ndicho chipembedzo china chake chapadera-dera kusiyana ndi Yesu. Ichi ndicho chipembedzo china chake chapadera kusiyana ndi chipembedzo cha Yesu amene anakhetsa mwazi wowombola inu ndi ine. Kodi inu mumakhulupirira muntchito yomwe Khristu anayigwira pokhetsa mwazi wake? Lero tiye ndilekeze pano. Koma ndikumbutse kuti timasanthula Yoswa 21 verse 1 ndikulekeza verse 34 la chapter 22. Mene timaona za midzi ya Alevi ndi midzi iwiri ndi hafu kuti ikhala kummawa kwa Yorodano. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Amen. Zingumwambiri mbale Osman chilo la manda potitsogolera gawo limeneli lero zumaita mva kuchola ku Yoshua chapter 21 komanso 22. Tatsala pangono ndithu nditero kuti makamaka mprogramu yathu yosaliza maliza ndithu buku limene la Yoshua kulisanthula pomwe tindi mwayi inuyo ndine wosanthula buku lopatulikali. Ambuya udalitseni ndipo makera wathu ndi awa. Mutafuna kulumikizana nafe, radio@twrmw.org, email address yathu imeneyo radio@twrmw.org, kapena kutumiza kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ambuya udalitseni pomwe chapo kanthu pazomwe mwaphunzira mu programu iyi.